the call.
Like a bigger baby.
Choose V on this one.
J drugs. Like a dick.
Let's take it to the next level.
It's your boy. It's your boy. It's your boy.
Baby girl, you're always in my heart. Don't let your friends mess up your love. Baby, wakamba me prayer. Wakamba kutisini kukonda. Baby girl, you're always in my heart. Don't let your friends mess up your love. Baby, wakamba me prayer. Wakamba kutisini kukonda.
Niwe nakatika. Niwe na katika,
katika baby.
Niwe na katika,
katika baby.
Niwe na katika,
katika baby.
Choose V on this one.
Niwe na katika,
na katika kumutima wani. Wale wona I trust you we munani. It doesn't matter. Mashe hapa na ambi jiwe weka mpepo na muzuwa. You are the own one bika kuchifuwa. Jiwe baby hey, hey. You are the own one mwandi. Bebe vango kamba ni kuplaya monga fifi. Bebe siva ziva bebe ise petra fika. Oh na 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 my baby. It's a boy choose me.
Baby girl you always in my heart. Don't let your friends mess up your love. Bebe wakamba me prayer. Wakamba kutisini kukonda. Baby girl you're always in my heart. Don't let your friends mess up your love. Bebe wakamba me prayer. Wakamba kutisini kukonda.
Niwe na katika.
Katika baby.
Niwe na katika. Niwe na katika,
katika baby.
Niwe na katika,
katika baby.
Niwe na katika.
J-Trox, na katika. Baby niwe unteka. Otherwise ine okay, zinza kuleka. Kaliwa na dashboard futi kalipopoka. Bamba kamba kamba. Ziva ziva pari ise pari adamu na Eva. Ise love yatu siza kasila puneva. Ok love yatu inambira kuskuru. Noti vewa makamba we nati vavakuru. Awe nice we tifuna tika kule. Tika nkale koche na zikulu.
Baby girl you always in my heart. Don't let your friends mess up our love. Baby wakamba me prayer. Wakamba kutisini kukonda. Baby girl you're always in my heart. Don't let your friends mess up our love. Bebe wakamba me prayer. Wakamba kutisini kukonda.
Niwe na katika.
Katika baby.
Niwe na katika.
Katika baby.
Niwe na katika. Niwe na katika,
katika baby.
Niwe na katika.
This one be a system making it fun to me.
Choose V on this one.
Take drugs, na katika.
Let's take it to the next level.
This DJ is so funky.